Mubase uchichela minanje. Mubase uchichela minanje. Uchichela Mubase uchichela minanje. Mubase uchichela minanje.
Baxoyela mtakadadu wethu vele sebekishodakile. Amatwayitwa izinkinga zomkhofu ohlala wodwa. Uqoza kwempohlo umkhazana kyangisolisa ngathi sizophinda kuvela umshophi ekhaya. Mina ngizule ehlomela nganaka ndoda hlobo kanhliziyo nezivumbu kunethepho zomoya omkhulu. Yaphetha ngokuketuka imizwa yothekwana khala amachwana athi chilo chilo. Ugcine sekusuka umsindo ukuthuniniza nokuxokoxoko bamagundana abancane osikwiza nongozo. Ngixwebhana phambi kwami ngase ngikhuze ngibabaza mina ngithi ngangaqonda enxushunxushu namsindo kule ngoma inkinga nje ngathola i-SMS ebiya kumfazi omncane kwakumele ngenze njani. Wena wawungenze njani? Umfazi ekubaza phakathi kwamabili ngo-12 ebusuku wawungenze njani? Yes, yes, man. Umfazi, umfazi,
mina ngizange ngidlale yimbi ngatholi SMS yayibuya kumakhodo omncane kwakumele ngenze njani. Yangizange ngiphehle udlame ngatholi SMS yayibuya kumfazi omncane kwakumele ngenze njani. Kwakumele ngenze njani mashiya? Kwakumele ngidla amazinyo kanti angiqathwa ngayini? Kwakumele ngenze njani mthuli? Kwakumele ngikhunzule amehlo kanti angiqathwa ngana? Yangizange ngidlale yimbi ngatholi SMS yayibuya kumakhodo omncane kwakumele ngenze njani we mngani wami?
Ngatholi SMS yayibuya kumfazi omncane kwakumele
yangizange ngiphehle udlame ngatholi SMS yayibuya kumfazi omncane kwakumele ngenze njani? Yangizange ngidlale yimbi ngatholi SMS yayibuya kumfazi ophakathi kwakumele ngenze njani? Kwakumele ngenze njani ngobe? Kwakumele ngidle amazinyo kanti angiqathwa ngayini? Awu yemolo baba, yemolo baba. Aujemo, aujemo. Ngithi yemolo baba, yemolo.
Jemo, jemo.
Oh, jemo,
jemo.
Jemo,
jemo.
Oh, yemolo baba, yemolo.
Jemo, jemo.
Aujemo, aujemo.
Jemo, jemo.
Oh, yemolo baba, yemolo.
Jemo, jemo.
Ibuya kanjena kulonyaka ixobanya xhamalaza ngiphambani simlenze ngishiya amagela amkhonto ekhamsile asho ngazilinyathi iyakwena kandaba nami ngasho ngathi iyankuyane kandaba ngipho ngaphezu kwentaba enkulu idukumbane kwelakithi emhletsheni laxokozela ibandla mina nginkilatheka umfana obangwazifunda umntubu nongoma ihluhluwo uhlabisa nalona naye uthi wakithi umfana lona uthi wakithi umfana zibe seyidleka kancane nje ngasekwelakithi ulumele umfokasokhelo masheshise umfokasovamile bathi yamukela lokhu anenzela khona umfana ukuthi anidumise angidamise endaweni yasemkhanya kude kwanelelo mina ngumshobe enkani obanenkani madodaokanenkaniaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ngitonga zaduma kwangabantu abazali. Ubusebe bungu ucobezela kweqhashanzipho luka masha. Untomsi mqomela mehlaka abanye baqomela ukuthi kuwazi. Umlilo shubuhangwango sohlulwa basemzini bogula ngamajazi nangendashe lizokuzenzeka kwanhlanga imuka nomoya. Mina ngumfowaphosi kwenyathi ukushishiliza. Dubula zaguqa ngedolo phansi. Hlavala zamabhunu ugula umlilo empopi ebhami impi obandlula othelebrali. Ngisegoli kwanto ngazaduma ngiphuma kwazulu ematuba emjejeni isigodla ngiqhathwe khona mpela. Othi ngishaya lokho kungiqoka ekhaya. Duqu! Ashila
I'm a little bit of a